Geto limevaa suti, geto limenyonga tai. Kwangu lete pesa kwa duli peleka hai. Chini na sasa tuko juu, chini kutafuta pesa, pesa Mr. Blue. Hatulali tunakesha, na tumetoka kwenye kisa na tunanga. Tipeke likipigwa utacheza, ilala kwa chini puto heza. Kinondoni wanasema mambo ya feza, naitwa Nkadekwa na mechafua meza. Kwanza hard times sikate tama, kila good times sisahau nja. Usifuge chuki mana haitosaidia, bora fuge mbwa tanesa kukulindia. Dunia pana mtu moja hawezi kuja, nesa kupendwa mazese sizo kikata. Mr. T, wa, Mr. T, ta, roga dundo kama kengeri ya kanisa.
Nyumbani na magani mengine siendesi. Nasita piga hela hilo jinga tuchukie, wakipika majungu ziba skio siwa skie. I say DTA don't trust anybody, time for the Monday. Wanangu msilale
anapozi soma,
acha situ keseba. Kula tungi na madem paka mwisho anawa.
Kuna kitu choma,
so muda wakushanga. Kamu napenda ram kwa ni wena chapa.
Wametoka mari ride, wamiri ya sida nja.
Istambawa, hivi ndo na pa. Istambawa, ain't nobody can stop. Cheza sika nyange waya, cheza huko on fire. Yule mtoto na mjua mekua mtoto mbaya. Istambawa, hivi ndo na pa. Istambawa, ain't nobody can stop. Cheza sika nyange waya, cheza huko on fire. Yule mtoto na mjua mekua mtoto mbaya. Batman, watch out, watch out, watch out.